Heavy a bag in this one. Handsome do the way in this one. A tough in night and bunny one jam mafia. Mafia entertainment. Ofana na bulungi. Kafiga kanku ba baby kalungi. Onjuza yuzo mweti mama. Atimu bulungi. Toka tuwako uu you are only one. Akusinga la vika ya fada. Chimuli chanda gufu mitanga magwa. Siri kuleka abana. Siri kuchitinga love you. Nareka banji, they wanna fight you. You're my lover. You're my sweetest woman. Kulinze.
Fire, fire, moto. Tawakana molo. I come prickles, got to walk away. Every other la molo, baby, you're in a waka. Barina valeka, baby, nyanya waka. No matter what they say, baby, you're cha chaka. We kaba kapiro, kachanga, nga kaka. Chigoma no chinyo manze tonso kuma. Kubanga nange katima no ke kantuma. Kayemba kanyo ma baby nze fama. Baby na we gweni mironze tonta ma. Yeah. Baby
kulinze.
Wano na we
hiya. Baby kulinze.
Kulinze.
Mkwano kulinze. Kulinze.
Wano na we hiya.
Kulinze.
Yeah.
Baby kulinze.
Kulinze.
Mkwano kulinze. Mkwano wabigonza. Hebya mapenzi wabinaza. Karo mkwano gwari gwambula. Paka nkuzude wane kumira. Olina vinunya. Mkwano sasira togenda. Tonde kanga wonze neswala. Mbambi tonja wanga.
Mkwano limolonji. Ate mulo otambula wolonji. Naja kusinga bina baby mama. Na ya molomo singa obolonji. Yeah.
Kulinze.
Wano na we hiya.
Baby kulinze.
Kulinze.
Mkwano kulinze. Kulinze.
Wano na we hiya.
Kulinze.
Yeah.
Baby kulinze.
Kulinze.
Mkwano kulinze. Kulinze.
Amafi entertainment. Baby mama mwana jetuvera. Bonnie watch your mafia. A tough in the main pro.